sene kulpele mangaka bafana nezingane awona into odlala lo mculo awona masixoxe bafana sene kulpele mangaka bafana nezingane awona into odlala lo mculo awona masixoxe bafana labafana wasahloniphi badelelo bhuta abadala basebenza ngamakhosi basebenza ngezinkunzi kahle nabafana labafana basahloniphi badelelo bhuta abadala basebenza ngamakhosi basebenza ngezinkunzi kahle nabafana bafana nezidudla bafana nezidudla awuyini into odlala lo mculo awunamasibosi bafana awu bafana nezidudla bafana nezidudla awuyini into odlala lo mculo awunamasibosi bafana ani ngumpi wabafana alinyawo idlule icala bashikashika bafana ngenani
Amazon. Uthula sokela sibongakazi sawethu Bithi dudula wemadabulo philani umfowashelene Unoxolo usimalise kahle langeni Isonga sakithi esidyala Ungaseqiniso hamba nathi nathi sihamba nawe Ngiphakamisa isandla sokubonga Ngithi angibonge iy'nsiza zakithi ayisemva kwenu Ubaba ulethongo ubani emthombeni Umfoka baba uzama ikhaya phansi emdlelayo Ukwenzo uletho umfoka baba Mabunga mcindezele ngiyazi niyangethemba bafana bakithi Asambeni sephambili siyakude kwelami esayini Sibe sikhona isilayisa kwethu Umangqezi umfoka baba indoda enenkani yensele Hayi 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 sayihlaba bafana sayihlaba Kunogwadwa isikhundla kudla bawukhombele emdlelayo ephezulu kanti hayi Usubuyelekela kubo wajikijika emzini omkhulu kathanda ongithandayo edeskini ngiphethe usuthane umfokandlovu inkulumo zamlandela zamjikelela kodwa mina ngithini inkunzi abayibuke bayaya bethi ngelicofi inkinobo zasemabombini kwibhesi ngiphethe umr 60% uzuma ngimthatha phakathi le emsini kwikhibhodi ngiphethe leyo ndoda uJJ umfokambuthuma umkhondo wenyamazane uyahlila amaphisi emzimkhulu nani mabhaxazibeleni kwikwasina ngisaphethe yona leyo ndoda uthuthane umfokandlovu esigcinceni ngiphathe inkunzi yakithi wenza kufana sahamba ngashodlesa leyo ndoda inonamnyama kazakwabo kothi mhlaphe kumsebenzana bagada shashana hlabu namashinto abanye bagada bekhahlane yokufana ingungulo eshamabiwa phezu kokhozi yakabu ngasamazamalokise amadala entombi ezacila khonisalovoseleletaibo Ngiphinde mina ngibuye ngizofasha entendene Asisuba kude bafana ngoba vele sesiyagoqa Asishiye ngoshotless Asambe
Ngoba kawesu wasafana bandi Ngoba kawesu wasafana bandi Ngoba kawesu wasafana bandi Ngoba kawesu wasafana bandi